Siponyo na leo kama jana kesho
Unikumbushe
Sipokuwa leo kama jana kesho
Unikumbushe
Siponyo na leo kama jana kesho
Unikumbushe
Sipokuwa leo kama jana kesho
Unikumbushe
Nikumbushe Unikumbushe Nikumbushe Unikumbushe
Leo nyota imenga na sahau nilikotoka na idharau mita na mateso niliyosota aye ndugu zangu kinya mafukara wananichosha niache wafe na njaa nijisifu nitawanyosha yeah. Silikuwa tu kisomo bondo chakula haina swaga sitaki kula chapo dondo Nataka pizza na baga yeah. Uniepushe maulana Nisishe njiani Unikumbushe jana Kesho nipe thamani Kwenye maisha ya muziki Ukiwa na upendo utaishi Timu wazijenge urafiki Tusije kuona kwa kugombania viti Eti nimuache mama kwenye viki Kisa mambo yangu ya metiki Akipiga simu sishiki Nikipokea ni muone kama
Siponyo
shabiki
Siponyo na leo kama jana kesho
Unikumbushe
Sipokuwa leo kama jana kesho
Unikumbushe
Siponyo na leo kama jana kesho
Unikumbushe
Sipokuwa leo kama jana kesho
Unikumbushe
Nikumbushe Unikumbushe Unikumbushe, unikumbushe Nimejawa na kiburi, upole upo na mi Halo nifuza gadini mama, simwiti mami Roho imejawa na uhuni, star na jona mi Nikipita na kagari vumbi, natupia wathi Niwe kama pita kumkana Yesu mara tatu nikumbushe Niwe kama Jona kukata kutumwa Nineve nikumbushe ah, Mwanabuja loni pesa poti na mtusi mradi we kiki Walo nipaji na mashabiki leo na wana wanafiki Siponyo na leo kama jana kesho
Nikumbushe
Sipokuwa leo kama jana kesho
Unikumbushe
Siponyo na leo kama jana kesho
Unikumbushe
Sipokuwa leo kama jana kesho
Unikumbushe
Nikumbushe Unikumbushe Nikumbushe Unikumbushe
Wasafi Records